가. 이게 시아파. 쇼지 펠라도에 스톤 메카 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 again.
스톤 메카.
해나 바다 사우디에 마마 니시기에 우이시 미래레 마마 양구 나 기파지 장구에 엄바니 파니기에 니 와사이니에 와제 왕구 라라라라라 Bala bala madala ya flyover Mwendo kasi ya poti ndo kabisa Biashara mama kodi kapunguza Hospitali majule katengeneza Hawakikuponda mwanao na kusifia Mwanamke shujaa wa Tanzania Najikeshi mwanao Tanzania Nasingeli ikulu itakufikia 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 Mziki hisia Mama Mziki hisia Kacha asiria Bongo Tanzania Na mama Samia juu 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 Maumi mwalimu juu 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 Na mama Jikeshi juu 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 Mama Stoni Mega juu 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 Mama Mwakiembe juu 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 Mama Bosco Gai juu 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 Mama Arachuga juu You, mama Diamond, mama Harmonize. Ikitokea nkaulizwa laisi bola wapekee ni wewe mama Samia Samia mama wapinzani wakikubeza Mungu awasamehe shetani atateketea tea mama Yapo mengi sitoweza kuyamaliza Utaliita maduni kadumisha Siku hizi kwenda mkwa juni hapo dakika Shoza kempaka mtwala na banda pipa Yapo mengi sitoweza kuyamaliza Utaliita maduni kadumisha Siku hizi kwenda migo hapo dakika Shoza kempaka mtwala na banda pipa Na banda pipa Hajikeshi na banda pipa Imolo na banda pipa Kigoma na banda pipa Mtwala na banda pipa Arusha na banda pipa Na Moshi na banda pipa Tarime na banda pipa Na banda pipa Waze wa show Jikeshi apa Stone Na mama Samia juu 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 Maumi mwalimu juu 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 Na mama Jikeshi juu 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 Mama Stoni Meka juu 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 Mama Mwakiembe juu 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 Mama Bosco Gai juu 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 Mama Arachuga juu 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 Mama Diamond Mama Harmonize Wote 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 Tuimbe awi Awa Wa 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 Cheza awi Pige makofi, 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 makofi kwa raisi Makofi, makofi Pige makofi, 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 makofi kwa DJ Makofi, makofi Pige makofi, 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 makofi kwa Jikeshi Makofi, makofi Pige makofi, 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 makofi kwa Lachuga Makofi, makofi Samia chaka mchaka
Chincha
Nimselema
Hadija
Chaka mchaka
Jinja
Anim selema
Hadija
Chaka mchaka
Jinja
Anim selema
Hadija
Chaka mchaka
Jinja
Anim selema
Hadija
Chaka mchaka
Jinja
Anim Baba Hadija Chaka mchaka
Jinja
Anim selema
Hadija
Yo dispelato Jikeshi apa Weka Weka gani hapo Stoni meka meka bitkali Bitkila Saluti sana Blaza Bosco
Blaza Bosco
Meneja yang chimbo Wa mipango Kwa imani ye ibabu Mwanyangu wewe
Ndege ulaya kumando soya
Yani kwa imani iskotaya Halachuga baba feti Kwa imani kabi wa moshi Mwanangu Yusufu Manji Kwa imani Faza Isaya
Baba Ibrahim Soja
Faza Isaya
Una weka gari kwenye
wabaza Bosco.
Na mwomba Mungu wakati wa Mungu dosa hii, dosa hii. Weka gari yako,
weka.
Na hiyo minamba minamba ya chupi shauri
enu. Weka.
Stone, stone.
Stone, hivyo hivyo tumepigia baby mwana wangu. Mwana wangu stone enu. Asa hivyo tumepigia ni mwana wangu. Ujue, mwana kama hivyo song. Hii mpaka ikuru ujue.
Weka.